qashankaas dunidu maan meelo ka diidiyo qarashkii idinka sarna sababtoo ah buuxa danta ka jirta hay-adaha may buu ahay sida siyaada oo kale madda bilinkoodii tijaabada soo biyaayay may isla afgoor nahayn dadkii inka tali galeen barnaamijka nadaafaddu inka tali galeen oo ahaayeen 1,100 qof dareemi kartaan 1,100 qof meel hagali hataa haddii maan garantay isaga ayaa may buwal badan ama ay buuxaan
yagaada koran
laakiin may taraas kuwa laga burugsan duwaa haddii waa haddii may buuxaan meeliye may buuxaan ya kurugsan marka dadku ay fariin tas fursad ay shaqada ma arkin karaan bal baan iyo ka bedelan oo maamul ahaan may balan qaadanahay walaal la wala support ah oo ma dhinaca maamulka baa haato ila shaqeyntii oo dawladda hoose haato ama haatu walaal la wala maan technical iyo kulli haatu may boo noon may boo insha Allah diyaar ana inuu maarna galantana kabeeb gaad meel musuubay hadii aan jambool biyo oo may boo dowlad nadaafad directly may qaabilsanta dowlad oo soo qaabilsanta dowlad oo marka may dan ka jirta in walaan wal control wal sustainable oo joogtay in naga dan maarna ya yalan ka baahan
la ma qosay hadii aan gaad ko nadaafad oo bulaan la shalay iskule la meel kale tiin koy nadaafad makiin soo bi kor nadaafad lanka lug hadlahay oo shakhsigaas ee iyo qusayd marka shakhsigaas iyo fadaan iibtimada isku keedinay beledku beled weynuhu shacabka degan tiradiyo badanta la walbana guri iyo may leeyahay may la raayfilidiis iyo xafiiska iyo tukaasheelay teamkas task force oo town levelka ee hob iyo go'aan sideen in adeegas fuliyaan tasiilaadka ka fuliyay badan in la ogola population dollar ete oo sida dollar ete oo ama dollar ete la walba sidii may la raay miisaanka gay in la qiimay la fiiriyay ku damana dad kale la ka wacyi geliyay in la baxa adeegas aan dhinka maulaagiyo la baahan yoona helan nadaafaddaasi taas yek wada macnaha mudan lahaa waa la walba tan si qusayd maayo la korku koy walba inuu kuga badow nadaafadda lagu hadalahay bay dhow hoobunu ku fikirna bay dhow shileed iyo bilad hoob unaarna jismigow shaqsigoo jismigii aan dhinkasta shaqsigii jismigayna cadayshay iyo fooldigshay iyo meelaraga weymadiisa iyo walaadiyo kulli si qusayd marka reer bay dhow hoobunana bay dhow weymadii unana qusaydo bay dhow weymadii unana qusaydo qaabki nin qusaydoona inuuna nadiifka weeldada la walbana meel buu ka eedan laakiin awoodna maaba awoodo biilka la xarbiyahay oo tacbaanka eh kaasaytina in gargaar liinka suubiyo laakiin awooda ni dhiiba shan dollar kan diriskii ay shantas awoodneen way waa shantii takii kala nadaafadikii kala gudubu kor hooba dariskan ninka shilays ad ahaa gato afraadiil ku bilaabo macal diris iyo nadiifan hayna weli ada saxadii adaga noolaysay nadiifna eh